This is for good people, right?
One call away, positive tuna stay. Kila siku Friday, so lazima Friday. Friends, watu wanguvu, family. Together tuna move, kwa mana tupo kami. Ups and downs ina happen, lakini tupo stronger. Kila tuwa dua, kuna zaidi ya kuomba. Anonyesha tabasamu, no time kukasilika. Kao flani family, kila tunapolinka. Smile as a team, no katana steam. Kipiga na shika sim, now it's a real life. Mwanzo it was a dream. Yeah. Na wapo moto zeda moto wenyewe. Napata exposure, songa like a soldier. Nkiona tuko pamoja kuna mbacho. Kiendo nasema kwenye moja, hakuna umoja. Ilikuwe na umoja, inabidi muwe wengi like ra 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 ra. Wa 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 wa. Ra 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 ra. Na 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 na.
One like my people, my people. No one like my people.
Washafika na stories za kumwaga lakini hazitamwagika. Kuna umiza kichwa wote uhakika. Michongo ijaitwa lakini inaitika. Wanangu ambao wananiita mwanangu, hatujui mzazi nani, wote tunaitana mwanangu. Snipe tano kawe mnafiki kwangu, wakuigo kama mfano tangu tangu na tangu. Ups and downs ina happen lakini tupo stronger. Kila tuwa dua kuna zaidi ya kuomba. Naonyesha tabasamu, no time kukasirika. Kao flani family, kila tunapo link up. Hatuvuki mstari wa wajibu. Wengine tumetoka mbali, wengine karibu. Wengine watu wa watu, kwa usi wajaribu. Wengine wapo chap chap, wengine taratibu. Napata exposure, songa like a soldier. Nkiona tuko pamoja, kuna mbacho wa kiendi. Japo mala moja moja, tunajiko ngoja ngoja. Siku za kawaida, so lazima weekendi. Like
ra 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 ra. Wa 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 wa. Ra 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 ra. Na 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 na.